Vala mehlo sonke sithandazeni. Mangabe udope cela uEast emoyeni. Sho. 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 Vala mehlo sonke sithandazeni. Mangabe udope cela uEast emoyeni. Sho. Sho. Dlala ingoma uyiphinde uyiphinde uyifaka amathambo bevuma. Ubhala amabhazi fruit and veg ngadropa nangiluma. Abakwaze kulo ngiboleka izambo fika omako isikhwaka. Sicala istracks amateks angifune ozongikhompa. Nqunye inkomo okudliwa ibeef ebhasini sibone ngomsopho. Khishwa amehle uphenduka iplanga sibone ngomopho. Udlala ingoma uyiphinde 9mm likhafula umlilo. Ibhehla sechina asithinga esipuni sibadla ngenduku. Ungayiviki insanga embhedeni umfazi udliwa ngesikhuni. Ikushuti le mali ibolekiwe. Badla izambane likapondo kumele bengabasemsamo. Ikati lingeke lilale eziwe. Khamba uchatho mathanga ahlanzele ongenamabhodo. Amaphara akuthathele ibhali smokolo uzosiphusha ngani. Uhleva mthathele umkhonto umlomo ubone uzokuphuza ngani. Ukhena ublind ya-undertake ungibona kanjani. Emina ngiphula umthetho mina lithirizi insanga ayiboshwa. Vala amehlo sonke sithandazeni. Mangabe udope cela uEast emoyeni. Sho. Vala amehlo sonke sithandazeni. Mangabe udope cela uEast emoyeni. Sho. Vala amehlo sonke sithandazeni. Mangabe udope cela uEast emoyeni. Sho. Vala amehlo sonke sithandazeni. Mangabe udope cela uEast emoyeni. Wanthazani sul fana neqanda ungaleki ithu. Ngikhumbuleza kudala kugoba umuntu alikhonje ithuna. UNkulunkulu ufakazi nguyohlukile kithi sonke sihogweni. Azikho intombi igada kuphela ezishelayo. Sibhedlela iwethu eJamaica sindoshukayo. Batho ngapheli kuyahlola futhi nokudala kuyabola. Okay imbabazeni ufikile ekhozini msakazeni. Imina ongaphansi phezulu ngiphakamisa igama lami. Umlilo wamaphepha uvutha ngopetroli siyawuvula. Mhla ukuhle kuphela konke okumi akutshela kokulandela. Uke wenzani sabona saye esontweni sabhema sakholwa. Wemakholo athandazani siyanqaba kushona ilanga. Ningikhumbuze ejele ngoba ngizolokhu ngidropa amabhazi. Thai no baby Jack Madala stiliza mapanji. Zozwa ngami no Ramaphosa ukuthi vala nini insango. Impilo yetshitshi nefindo wabona bona uyaqhaqha. Vala amehlo sonke sithandazeni. Mangabe udope cela uEast emoyeni. Sho. Vala amehlo sonke sithandazeni. Mangabe udope cela uEast emoyeni. Sho. Vala amehlo sonke sithandazeni. Mangabe udope cela uEast emoyeni. Sho. Vala amehlo sonke sithandazeni. Mangabe udope cela uEast emoyeni. Sibonga kwabakhulu ingakho namhlanje silibele sipusha. Kasi lakhulu namakeso etshwala libele nyuka. Impahla egqamile sirichi blokini ikhala lyanuka. Angithi kuyaphuza awuphindele ebhithi mlijoke ecula. Kulo khuluma usibuku kuzala ushoti impahla uyayithula. Ngithanda amahora isikhathi siyahamba kuka nathuka. Lethi ngudu noma yequest ya black noma yini. Umingakini sonto epostoli ucabanga isplay. Idelela ikhuziwe noma itsheliwe kusasa ikhohliwe. Ngenakini bephekile ifuna ibhifuke emndenini. Ivule ekhabetheni amaconfects angina kudla kwasekutheni. Bengisesangomeni bathi mgqumeni indlela mtshengiseni. Ngeke belunga ojava amadoda akukhumbula uma udlala ingoma uyiphinde uyifaka amathambo bonke bekuvuma. Lockdown iyabuya ngicula umaskandi ngiphuze ekhemesi. Ngathi ngivule egaraji ekhabetheni kuphuma amaphele. Vala amehlo sonke sithandazeni. Mangabe udope cela uEast emoyeni. Sho. Vala amehlo sonke sithandazeni. Mangabe udope cela uEast emoyeni. Sho. Sho.